runtii ninkaasi ah wasiirka arrimaha gudaha waa ninkii madaxa u ahaa isku darka labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waa ninkii u qaaday beelaha Hiiraan dega dhamaantood wax aan u cuntamin waa ninkii u diiday kalada reer Hiiraan in ay ka tashadaan ama ay ka goodo odayaasha dhaqanka ama dadka wax garadka ay ku dhaqan bulshada ayagana ay ka ahaadaan kuwa banaanka ka jooga magarad sidaas darteed asiga waan badalinshanahay mana arki karno mana maqli karno wax uu wadana ma doonayno hadii la rabana si xaq oo xalaal ku dheehantaa in uu shirkani u socdo waa in wasiirka arrimaha gudaha arrintan uu banaanka cid la kulmayso hadday ahaalahayeen odayaasha dhaqankood aniga ka mid ahay hadday ahaalahayeen bulshada rayidka sida social society-ga hadday ahaalahayeen ururka dhalinyarada hadday ahaalahayeen ururka hooyooyinka hadday ahaalahayeen siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda intaba cid soo dhaweysay ama doonaysa in ay la kulanto la fariisato malaha mowqifkeenu waa mid ugaasyada beesha ugaasyada beelaha ka soo jeeda gobolka mowqifkooda ayaan ku raacsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka ayay ayaan u fadhinaa ayaga ayaan daba fadhinaa asigana ma la kulmayno ayaheena anaga ka tashanayno haddaan nahay odayaasha dhaqanka reer Hiiraan iyo ugaasyadooda.